Minangthanda wena soze ngikujikele Ngithando kwangempela ngeke ngidumaze
Nami ngithanda wena soze ngikujikele Ngithando kwangempela ngeke ngidumaze
Mina ngithanda wena soze ngikujikele Ngithando kwangempela ngeke ngidumaze
Hayi nami ngithanda wena soze ngikujikele Ngithando kwangempela